It's by you. Gonna make us up on this one. Another one. To pan the people to end the Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. To run the devil and pack a Coco Rico. Coco Rico. Coco. Coco Rico. To pan the people to end the Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. To run the devil and pack a Coco Rico. Coco Rico. Coco. Coco Rico.
Kwanza, naona, chaya tanga wizi. Na utamu wako na kula maganda mpaka ndizi. Bila kizizi unani control. Na si unajua, sina mwembe minajua kusko. Tuloka fukwe mama, tukule kipupe mama. Nikupe viboko kama mtoto, hadi uite mama. Unipe nikupe mama, mataka nikufe ama. Minikubofe kama kitofe, mpaka siku ya kiama.
Churuke magoma na tupate ra. Tupiti ya kigoma, tutafune sangara. Bagi na mpwanja, pesa zimeja. To fly mpaka Cuba, Havana kuponda ra.
Tupande pipa, tuende Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto, Puerto Rico. Turuke debe mpaka Coco Rico. Coco Rico, Coco, Coco Rico.
Tupande pipa tuende Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto, Puerto Rico. Turuke debe mpaka Coco Rico. Coco Rico, Coco, Coco Rico.
Mami, mamito, come chill na mi papi, papito. Nikupe tamtam, nyama kukito. Kapiza kakushika, itisha galito.
Mamito, hey. Sunajua money talks, hey. Tuende pizza galito. Kisha bili nita short now. Whoa. Kibito, nimesunga papito. Love ya kidigito, piga chini mabitos now. Whoa. Apply makeup, super usiwori. Turuke majoka mpaka 6 in the morning. Siki ni kohoni, drink mkononi, hey. Nyonyesha olive funzo unyago unyago.
Tuende Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto, Puerto Rico. Turuke debe mpaka Coco Rico. Coco Rico, Coco, Coco Rico.
Tupande pipa tuende Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto, Puerto Rico. Turuke debe mpaka Coco Rico. Coco Rico, Coco, Coco Rico.